Vele lawe sithando sami sahlanganisa nami impilo yami. Hambekezele lawe muntu wami sahlanganisa nami impilo yami. Hambekezele lawe sithando sami sahlanganisa nami impilo yami. Hambekezele lawe muntu wami sahlanganisa nami impilo yami.
Awushayo hlanganisa impande so ndoda bathi yenza so yazi kubuhlungu uma ngibuya ngo-4 mara nginochoice umpandolo. Awushayo hlanganisa impande so ndoda bathi yenza so yazi kubuhlungu uma ngibuya ngo-4 mara nginochoice umpandolo. Angithi ufuna into eyikhala kahle mele ngiyophanda mele ngiphume kanje amawiva amadlazi ikari school fees mele ngiyophanda. Angithi ufuna into eyikhala kahle mele ngiyophanda mele ngiphume kanje amawiva amadlazi ikari school fees mele ngiyophanda.
But one day so I come most sibe nabantwana abaningi bilowe nenjabula siphile uthebelele. One day so I come most sibe nabantwana abaningi bilowe nenjabula siphile uthebelele. Hambekezele lawe mono hambekezele lawe mono.
Hambekezele lawe mono.